ones and the beat.
Vision Records.
Tegemeo langu, sitaogopa.
Bwana Yesu, tegemeo langu, sitaogopa.
Wewe Yesu, wabatimayo, unipe macho.
Bwana Yesu, tegemeo langu, sitaogopa.
Wewe Yesu, wabatimayo, unipe macho.
Bwana Yesu, tegemeo langu, sitaogopa.
Makutanoni ninapenyeza webindo lako, niweke huru.
Bwana Yesu, tegemeo langu, sitaogopa.
Makutanoni ninapenyeza webindo lako, niweke huru.
Bwana Yesu, tegemeo langu, sitaogopa.
Nimekombolewa.